Mani murti oliyanna America goden California oliyanna president America Donald Trump muslimi biyitorba America dufudo wuf gafat kale galgal ratidid Trump murti abba sera goden Seattle muslimi biyitorba dufudo weba se sermale jedetin man murti oliyet tujube
Gurmun abbota murti sadi kannen mana murti oliyanno United States algafa San Francisco kesajran kamanni murti gadana imala baqattota ugura merarrasi akkenkane sagale gutun murti sejra Manne murticha murti sa beeksise yeroo xiqqoo booda president Trump erga Twitteriin dabarsaniin mana murtiitti wal argina nageenyi biyya keenya balaa keessa jira jedhan boodarra mootuuta oduuf White House keessatti ibsa kennaniin manni murti siyaasaa nageenya biyya keenya balaaf saaxilu dabarse jedhan
We have a situation where the security of our country is at stake.
Haali biyyitin gama nagaatin keessi jirtu akka hama keessi jira. Haala akka male hama keessi jira. Inumu mwanna. Mana. Murtiittu alagar.
Abbaa langaa muummichi kutaa Washington, Bob Ferguson, tuuta oduuf Seattle keessatti ibsa kennaniin ugurri sun bakkatti akka hin deebine kafalman keessaa tokko yoo ta'an manni murtiin ni dabarse heera United Statesiif injifannoodha jedhan.
We are a nation of laws. Those laws apply to everybody in our country. And that includes the president of the
United
States. Lubi
Seerat, Seeri kunin nambi yitana kees jir tokkolle nankatu, president Amerika le nankatu.
Abba Seera United States kataan August Flintage, ajaji olana Trump dabarsan, ango presidentin kabuf kongresi feeran kan eyyama meje chumfalman. Abba nadanga adda kuta Washington noha parsal akajat anittigaru, ugurri imalasun tintala manamurti ala bakkatti debisun, biyetti debise jek amakesa buusha jachuna ke katchisan. Immukun mana murti wali galat darbu mala